This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Ndiyabulisa kubaphulaphuli be Cape Pulpit 7 to 9 a.m. Nibuliswa ke ngumfundisi Kwengu ose Atlantis ke ngokokuhlala eKapa. Malibonke imali enkosi. Ndikhonza ke bathandika kwibandla kuthiwa yi-HGC. Ndiyamthanda kakhulu uYesu, izono zam zixolelwe. Malibongo ke igama lenkosi. Siqabelene ke kwiintsuku esisuka kuzo baphulaphuli pho besithetha ngeento ezimnandi zezulu. Malibonke igama lenkosi. Nanamhlanje ke baphulaphuli sikhona futhi ukuze siphinde sikhumbuzane ngoba umnandi bukaThixo, ngoba kumnandi uThixo. Albonke igama likhona omnye utata awayesithi uthi xa so usidla iinto zikaThixo uthi mce, uthi ke bubumnandi bukaThixo ke obo. Malibonke igama lenkosi, kune-taste nje mnandi. Albonke igama lenkosi, iyo le nto ithi iBhayibhile kwathiwa kwenye indoda yidle le ncwadi esongwayo. Malibonke igama lenkosi, uthi masoyidlile uthi wayidla yaba nencasa emlonyeni, uthi kodwa maseyifika esiswini yasenza isisu saxoxuzela yamenza uba angaphumli ekubeni athethe ngale nto ayidlile. Ngoba awukwazi ukuphumla xa sowuke wayidla le ncwadi esongwayo, uyidla ngemvume, uyidla ungene ngesango. Alibonke igama lenkosi. Ngoba ke isango longena ke bathandikayo kule ndlela yokukholwa nguYesu, akekho omnye umntu esinokumphakamisa ngaphandle koba siphakamise uYesu. Malibonke igama lenkosi. Sizawujonga ke bathandika iBhayibhile zethu njengoko ke zibhaliwe bathandika kwincwadi yabaseFiliphi 2. Kodwa sizawuxinzelela okanye mhlawumbe sizawugxininisa phaa kuverse 11 nabaphulaphuli bethu. Malibonge ke igama lenkosi. Sizayifunda ke bathandika iBhayibhile, kodwa ke sizawuqala phaa phezulu kwenzela uba at least i-background ibentle, wonke umntu akwazi ukwazi uba kwenzeka ntoni sekuzofikwa nje kule ndawo ekufikwe kuyo. Malibonke igama lenkosi. Apha simemezela bathandikayo ukulunga nokubuya kaThixo, nokubaluleka kokuhlonitshwa, nokuthi uThixo abekwe kwindawo abhilonga kuyo. Ngoba akabhilongi naphi uThixo, kodwa unendawo abekwe emele ukuthi aze abekwe kuyo. Albonke igama lenkosi. Ithi iBhayibhile, uba nina nithi nimphakamise. Ngamanye amazwi thina sithi simphakamise uYesu, uthi ke yena into azawuyenza uzawubatsalela kuye abantu bakhe. Malibonke igama lenkosi. Kodwa uba ngaba thina siphakamisa thina, sizozibona sidonsa nzima izinto zikahambi ngendlela esiplanwe nesiplane nokuthi esinomnqweno ingasike zihambe ngayo. Indaba sikesuke sasuka kweyona nto bekufanele into bana siphakamisa yona, kweyena mntu bekumele basiphakamisa yethi yena. Problem ke bathandikayo, ingxaki esibonayo ke kubashumayeli kwezinsuku belizwi likaThixo. Malibonke igama lenkosi. Sifuna ukwedlulwa nangamagqirha, ngoba amagqirha ayavama ukuthi awuncedwanga. Ndim kodwa ke bulela amathongo akowenu. Malibonke igama lenkosi. Nikhona ke bathandekayo, uba ngaba abantu bayakwazi pha ukubancoma abantu make emakhaya nabo abasishiyayo, sihlulwa yintoni thina ukumncoma lo wethu owasishiyayo, waphinde wavuka wenyuka waye ezulwini? Emke phofetshile ukuthi andinishini nedwa, ndinishiya ke nomthethelelo umoya oyingcwele ekunguye ke bazalwane obhizi njengangoko lawulayo phezu komhlaba, umoya oyingcwele. Athi mayethetha ngayo uYesu, athi uyawunazisa nezinto ndingakhange ndanazisa zona. Umoya oyingcwele uyena oyawuhamba umsebenzi omkhulu kunomsebenzi owanjiwe iNkosi uYesu. Ngoba uyawuthi esemelika abe elapha kweli lethu izwe, ngexesha elinye athi eseChina abe elena eZimbabwe, ngexesha elilodwa agana mlinganiselo agana limit yapo kuthiwa useza ulindwa akhwela i-train okanye akhwela ibhasi okanye plane no uba khona kwindawo abambiza kuyo ngelo xesha baphulaphuli bomhlobo okanye baphulaphuli beradio Cape Pulpit malibonke kamba lenkosi ningabahlobo bethu baphulaphuli ngabahlobo bethu sinithanda kakhulu ukuthi sibe lapha phakathi kwenu siziswe ukuthi sinithanda malibonke kamba lenkosi masifundeni ke baphulaphuli iBhayibhile yethu sizokwazi uba sifumane isihloko sezwi likaThixo namhlanje phaya ithi iBhayibhile phakulandawo kwincwadi zabasefilipi besibini sawufuna kuvesi 1 apho siyophela khona ngokuvesi ndineshore bapha kuvesi 11 singagqithela ke mhlawumbe xa ikhona into esiphushelayo kubeni siyofika phaa ku-12 malibonke kamba lenkosi ithi isihloko salapha mawuyifunda le Bhayibhile ithi umzekelo wolulamo nokuzincama kukaYesu athi ke bathandikayo uverse 5 yibani nale ngcinga kuni wayenayo kuye uKristu Yesu yena wathi esebumeni bukaThixo akathi kulingana kwakhe okunoThixo kulichoba usuke wazihluba wathabatha ubume bomkhonzi enziwe wafana nabantu wathi ngemo efunyenwe enjengomntu wazithoba wanga ngolulamileyo wadawesa ekufeni ukufake kwasemnqamlezweni kungoko athe uThixo wamphakamisa kakhulu wamnika igama elingaphezu kwawo onke amagama ukuze ngegama lika Yesu onke amadolo agobe awasemazulwini nawasemhlabeni nawabaphansi komhlaba ezithi zonke ilwimi zixele kuba uYesu uyinkosi kuze kuzukiswe uThixo uyise alibonge igama lenkosi yes kamnandi iphela kwalapho baphulaphuli kulo verse 11 malibonge igama lenkosi apha bathandikayo inkosi izama ukuveza okanye iveza ukuphakama kwenkosi inkosi iveza ukuphakama kwenkosi uThixo uveza ukuphakama kukaThixo phezu kwabantu malibongwe igama lenkosi apha uYesu xa isiza emhlabeni iBhayibhile wafika abathandi ka kwasekuprofethiwe ngaye kwathiwa iyeza inkosi yamaJuda inkosi yehlabathi watatazela ke baphulaphuli uHerod njengoko sike sayifunda ngabanye kungenzeka mhlawumbe abanye abayazi kodwa uHerod yamenza wagunqa loo nto esihlalweni sokuwayehlele kuso ukuva uba ukhona ozayo owezawuba yikumkani yamaJuda ngoba yena yayinguye ikumkani wayekhona isaziwa ihlonitshiwe so indoda ibihleli comfortable esitulweni sayo ingasabhekanga uba kukhona umntu onokufika ayixuthe indawo ihleli kuyo siyazi ke baphulaphula ukuthi izikhundla zonke eziphezu komhlaba ziyalwelwa politically ziyalwelwa ezicaweni ziyalwelwa ekuhlaleni baphulaphula kufa abantu bebulawa ukuthi besuswa ezikhundleni kwindawo zonke baphulaphula akululanga ukuyishiya iposition okuyo abantu bayayilwela iposition alibonke igama lenkosi position ke bathandi kasikhumbula uba yiyo le eyabangela ukuthi usathane alahlwe sezamile sesebenze kakhulu eluncedo oluhle zulwini kodwa iposition aye wayifuna wanxanelwa iposition engaphezu kweposition ayinikeziwe nguThixo inhliziyo ke yobugridi ekhona ke bazalwane kwiindawo zonke le nhliziyo ethi iBhayibhile nazintweni zonke zilondolozwayo la londoloza inhliziyo yakho ngoba ithi kulapho amathende obomi ephuma khona iyakhohlisa ke baphulaphula inhliziyo ikhohlisa ide ikhohlise nomnikazi wayo ingame yelisela uyeliselwa nje ligaqana elingaphansi le komzimba wakho kodwa ikudeceive wenze izinto ezikhohlakeleyo uzisole aseyikwenze wangena komajele yakwenza waphulukana namanye amalungu omzimba wakho kanti uye waphushwa inhliziyo baphulaphula kuninze kwenzekileyo ke esikubonayo phandle apha kusenzeka ubone ba elena into yenziwe ngumuntu ongakhanga sebenze ngqondo kodwa oye walawulwa inhliziyo gatha ke inhliziyo yakho mphulaphuli wasekhaya uJesu ke apha bazalwane uyaphakanyiswa uyaphakanyiswa lizulu phezu komhlaba ithi iBhayibheli phaku 9 kungoko athe uThixo wamphakamisa kakhulu wamnika igama elingaphezu kwawo onke amagama akekho ke bazalwane omnye umuntu onikwe elo gama khona amagama amadoda akhona amagama ekumkani zomhlaba khona amagama abantu akuguqwa kuwo phezu komhlaba amagama enyangi amagama osaziwayo ekuthiwa zicelebrate amagama epresident malibonke igama lenkosi amagama abantu abaziwayo ukuthi bangabagqirha ekuhlala abanye ngababulali alibongama lenkosi amagama maninzi amagama abantu bazalwane abathiwe wona bahleli kuwo kodwa labo bantu ubukhulu becala nokuthi bonke bazawufa balishiye ihlabathi and amathambabo azawushiyeka engcwabeni malibongama lenkosi kodwa inkosi yethu Jesu apho simbonga khona ukuthi yena wanyuka nawo awakha amathambo njengoko wayeye wathembisa wathi ndizawufa kodwa emva kwentsuku ezintathu ndizawubuya ndivuke malibonke igama lenkosi bathandikayo baba confused abantu xa bezimamela izitatimenti zikathixo uthi uJesu ndizayidiliza le tempile eniyokhe ngeentsuku eziliqela neminyaka athi kodwa ndizawuyokha ngeentsuku ezintathu malibonke igama lenkosi baxakeka abantu ngoba abantu behlabathi iintetha zenkosi uJesu bezibaxaka bekunyanzelekile ukuthi uJesu ehle abuye azolingana nabo ukuze bakwazi ukuthi bamazi nokuthi bamve uba uthini kanye kanye uJesu ukuthetha kwakhe kuthande ukuntsokotha molweni baphulaphuli bomhlo be Cape Pulpit malibonke igama lenkosi nanki inkosi yethu malibonke igama lenkosi apha iphakanyiswa malibonke igama lenkosi inkosi uThixo uthi uyinikeze ukuthi onke amadolo aphezulu komhlaba onke zonke ilwimi zixele ukuba yona inkosi uYesu uyinkosi yehlabathi athi ke uverse 10 ukuze ngegama lika Yesu onke amadola khobe awabasemzulwini nawabasemhlabeni nawabaphansi komhlaba molweni baphulaphula kutsho ukuthi bazalwane khona abantu abasezulwini khona abantu abaphansi komhlaba njengoba nibona ababantu enibabonayo nje abasithi ngoko malibonke igama lenkosi sithi iBhayibhile ke uThixo uJesu umnikeze iauthority sawuthetha ke bazalwane phansi kwesi sihloko esithi uYesu lo uyinkosi baphulaphuli uyinkosi ezulwini uyinkosi emhlabeni uyinkosi nangaphansi malibonke igama lenkosi onke amadolo inkosi ithi makagobe amadolo akukhathaliseki ukuthi ngubani akukhathaliseki ukuthi waziwa ngantoni udume ngani ubele uncedo lungakanani phezu komhlaba abantu bakudumisa kangakanani kodwa igama lakho alibekwanga inkosi ukuthi ze wonke umuntu ophezu komhlaba aliphakamise siyababona abantu bathanda ukuphakanyiswa ibe inkosi ithi abaphakanyiswayo kweli bazawuthotywa kwelizayo ithi iBhayibhile zithobeni ke esandleni somusa ukuze inkosi uYesu iniphakamise ngexesha elililo bayihlulwa ke bathandekayo abantu behlabathi ukuthi bavumele uThixo abaphakamise bathanda izinto ezibonwayo ngalomzuzu izinto ke eziphelayo eziphinde ziphelelwe malibonke igama lenkosi uthi mawufunda ke bathandekayo uverse 11 uthi zithi zonke ilwimi zixele ukuba uYesu Kristu uyinkosi kuze kuzukiswe uThixo uyise molweni baphulaphuli beCape Pulpit malibongama lenkosi simele bazalwane simele phezu komhlaba ukuthi noba kwenzeka ntoni noba isimo sisibona silento esingathanda ukuthi sibe yiyo kodwa simelwe thina ukuthi simphakamise uYesu eyinkosi simphakamise isimo sivuma simphakamise isimo singavumi simphakamise kwelixesha le protection malibongama lenkosi simphakamise kwelixesha lamadimoni siliphakamise kwelixesha abantu bengenwe ngumoya ombi wokuthanda imali simphakamise kwelixesha labaqhanqalazi uphakamise uYesu ngoba uYesu akanalo ixesha akana season umele aphakanyiswe zonke izinto malibongaba lenkosi xa sizibona zisenzeka azenzekele into kokubana thina sihuqe inyawo kanye sibuye umva ekubeni simphakamise uYesu kodwa simele simphakamise ithi iBhayibhile ithi kumele aphakanyiswe njengomose ephakamisa inyoka yobhedu malibongaba naye unyana womuntu umele aze aphakanyiswe malibongo ke bathandekayo igama lenkosi andazi ke baphulaphuli ngoba ayikho enye into thina enokusenza siphumelele ngaphandle koba siphakamisa igama likaYesu ligama abazalwane elingena phakathi kwamadimoni liwabethe athi sa lingene phakathi kwabathakathi libabethe bathi sa lingene emalibongama lenkosi ezindlini lifike liqoqe libeke i-order igama likaYesu kuwonke amagama abekiwe namisiwe alikho igama elinamandla njengegama likaYesu lilo elivulela kaloku baphulaphuli basekhaya imisebenzi abantu liphilise abagulayo kanti linamandla okuxolela nditsho nezono zethu liqhawula imithi yemisedare yaseLebanon ilizwi likaThixo bazalwane ngegama likaJesu kumelwe zonke ilwimi kumelwe onke amadolo aphakamise ukulunga kwakhe malibongama lenkosi ukuchukuma okukwakho ukwazi ukuphakamisa isandla uchukumise nditsho umnwe omnye alibongama lenkosi khona abantu abakufunayo ukuchukumisa izandla kodwa abakwazi mphulaphulo wasekhaya wena unenceba it's a privilege thixo ukwenzele ukuthi namhlanje wena ube usakwazi ukuphakama umdumisa uThixo umenze mkhulu ukwazi ukuthatha inyawo zakho yotshona kwindawo ofuna ukuya kuzo alibongama lenkosi kubantu abaqhutshwayo ngabantu baqhutshwe ngewheelbarrow abanye baqhutshwe ngezantsizitulo ekuthiwa ziwheelchair malibongama lenkosi abakwazi ukuzihambela nguYesu bazalwane okwaziyo ukuhambisa umntu mphulaphulo wasekhaya ngiyathanda ukuxelela ukuthi namhlanje usencebeni yoba uzova ukulunga kaThixo uzova ukuphakama nokuncedakala komuntu olahla konke ukonakala kodwa asondele kuYesu amphakamise abe yinkosi nomsindisi wempilo yakho mphulaphula wasekhaya ungazizama zonke izinto uyawulahlekelwa xa ungenakwazi uba ubuyele kuYesu ngoba ethi iBhayibhile ubani the nabuyela kumna wakhiwa uye umakhi wengqondo nendlela zabantu malibongama lenkosi uThixo okwazi ukujika inhliziyo lelitye bazalwane ayenze ilunge ibe inhliziyo elungele yena baphulaphuli basekhaya uThixo olilanga uThixo ongamadoda osiqondisayo uThixo okuphila nokuphelela okuphakade ngegama lakhe ke konke bazalwane akukho kungenzeki simele ke simphakamise Molweni baphulaphula siyabulela ke Thixo anisikelele siphinde sibonane ke kwixesha elizayo God bless you amen
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za